This is a premiere from TrendyVenomTunes.com.
Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad the people them when I was they are getting rich. Good people them when I was they are getting poor. Lifey, lifey, we will never be fair. Lifey, lifey, we will never be fair. Money cars, but peace wala wa. Na wasta dalion se exam wala wa. Gelok set squid ilukte mo janki. Shkwete nangu chimu olympia kubanki. Those who wish to be soldier, they are suffering. Ngatechi paralish, bali busy gambling. Badia luka ma junk people that are struggling. So not fear, songa wa mo na ma gathering. Some of these offices, mwa wali awa chula. Nichi fechi chalo chawa, chali filo kutula. Jani na weka punch, tuwe ufola lesi. Na kajo weke ziti fair, ni kesi. The way chichalo cha forash kwete talenti. Kusabe udanishi padi forma palenti. Ina maishida kudiawa shava na meno. Awe talanta kuwa kani chalo awe no. 30 days kunchito kusafolo mukumo. Ya moya puwana 31 usemu face tumo. Good people die young but live long. This is not fair life, he works long Pachalo suffering na kumulu kumulilo. Onidi God knows lintu ya kapwa marilo. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndemo nawa they are getting rich. Good people ndemo nawa they are getting poor. Lifey, lifey, we will never be fair. Lifey, lifey, we will never be fair. Adamu walufienye ba nifwetu chudilamu. Pope na shaishi wanasuka na kudilamu. Hapo na adili hapo chisa wonshi walile. Mufia shingali soja sola nenga na lile. Ya mwama jobo wantu wengila no option. Tedili mujobu ya buba no ops on. No matter what life is not fair. Umuntu na chetikili is not there. Shakwete poma rile nilo nalipua. I was benefited, doctor, I'm sure. After fame piano, diamba no kuruwa lilila. Doctor, nje waka tushingo katuwa lichila. Chalo chaba fiati complicated. I want to change if you fully feel faded. Ushaya kusuku, no job opportunity. Kula pitana feno, no kubo mfya kwemiti. Innocent people, wafula kujeli. Bize punishing ya wanto waka hili. Awa milandwe wachita enjoy freedom. Inenga na fwaka yanga nkawamu kingdom. Bengi na mwana wano shina inalasi. Awa ya kusikulu they are poor FIC. Andre the beach Pandimba. Blessings.
When it comes to entertainment,
back to the way, huh? Nobody is comfortable in this life. Shikanga pasta na nkwadi dila taifi. Umuntu wanse kwa befimu baba somewhere. Tayaka wepo fair life anywhere. Ababa light uko wengi bea puwa. Kudakines fewa chitika mushua. Good girls ifi kwa chita fisangwa. Bad girl fa upo afi kudikangwa. Badika na notifio newole pishamu. This life awe limwele pishamu.
From TrendyZambianTunes.com.